It's me. Grace. This love gonna make me grace. Baby, when I'm sorry, somebody. Wish I was a man, young and shall retire. I'm addicted. Mapenzi yako niko fire. Watu sema mengi stoli tire. I'm addicted. Mzuri kina, kidesigner. Baby mie kwako, nguvo sina. Watani okota. Siku kienda, nitazima. Kwenye penzi lako, shota shina. Watani okota. Unanifanya natamani kila muda kila saa. Baby niwe na wewe. Hata kula sitamani niko radhi shinde njaa. Mradi niwe na wewe. Mzuri kina, kidesigner. Baby mie kwako, nguvo sina. Watani okota. Ukienda, nitazima. Kwenye penzi lako, shota shina. Watani okota. Ila wajui, nime fall in love.